You're with SBS Radio.
Ua tuina mai le fa'asalanga o pito mawalunga I le faletupe le Commonwealth Bank of Australia. I tuua inga o le lele o le uina malosi o te unga tupe. Mai ua ina saoni si o tupe lafo I atunu o I fafo. I fa'ala putupotonga so le tu lafono ma terorisi. A toa ai, ma fa'ala putupotonga o lo ofe avea I atupe ele elea po le money laundering. O le fa'asalanga e fitu se lau miliona ta la. Na tuwina mai e lei tutino o lo ngafa ma le leuleuino o onanga tau tupe le antunuu le Austrac. E ova I le lima se furu wafetu la fonua le Austrac na solia le Commonwealth Bank e pei ona nginga I le komisi suasue I faletupe le Banking Royal Commission. Na saunua le fatonusilio le Commonwealth Bank of Australia, Matt Common, o le talia ina le faletupe o le fa'asalanga e fitu se lau miliona ta la. O se fa'ailonga lea o le amana ia ina e le faletupe o lona sese. Ina ua fa'ailoa mai le fa'aiunga le Austrac, na sa anua le tautupe o le malo tele Scott Morrison, o se tasi lea o mōli mau, o le aunga o le pule na tuwina e le malo I le fa'ala potopotonga e leo leoina au aunanga tautupe.
What it demonstrates is that the regulatory authorities here have been on the job, both in investigating these matters and prosecuting them and ensuring that action was being taken immediately in relation to these egregious events.
Le tautupe Scott Morrison. Na sa anua le fa'atonu silio le Austrac, Nicole Rose, o le fa'asalanga o le Commonwealth Bank of Australia, e avatua I le fe'au I faletupe ma company, I le matu ia o le va'ai le atunu'u atoa I le Austrac, I a ilatou, latou te solia,
There was no criminality on behalf of CBA. This is a massive non-compliance issue. And whilst I won't want to preempt what the court will be looking at, they have to look at the fact that this needs to be a deterrent, which I think it very much is. The banks are not the target of Austrac. The criminals that use financial institutions to launder money and finance terrorism are our targets.
Le fatonusilio le Austrac, Nicole Rose. Ele oyeifo ima se talitonungo le teutupe Scott Morrison, o le asi itia le Commonwealth Bank, pili matawuana o onanga, e kavai le tau o le sala, pe pasi I tangata olo o faaonga aina le faletupe. Aina faamanatu e le sui le leiba I mata upu I o onanga teutupe Jim Chalmers, o le Commonwealth Bank of Australia, o se tasi o faletupe, O le fa moe moe le malo, e manuia pe apasia le tu lafono tau faofi le malo tele I lafonga company le corporate tax. Ae fōlinga mai e le o te le se a afianga o sea o le Commonwealth Bank I le maketi o sea, ta luona aumaia le fa'asalanga le Austrac. Na sa anua Brian Johnson o le CLSA Australia, ai longa e matua te le se a afianga o le polofiti o le Commonwealth Bank, mai le fa'asalanga le nei e fitu se la umiliona ta la.
We're not really out of the woods yet totally. All we've done is we've resolved the Australian anti-money laundering and it's still got to be resolved, it's still got to be basically approved by the courts, so there's still the risk of offshore action. But certainly I'd heard figures bandied around of as much as a few billion dollars. Got to remember Commonwealth Bank is a very profitable bank. They'd already provided $375 million in the first half, so another $325. It certainly creates a one-off earnings hit this year, but it really has no impact going forward.
Brian Johnson, Ole CLSA Australia.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.